This is an interview at Ngqondorheni, Emazizini. We're going to be talking to Umama Unosayinethi Jojo. Yes. And today's date is the 7th February 2014. Okay. Mama, this is Tete Lemos now. Sifuna ukwazi ukuthi wena nawe wathwalwa ngoku wayu chata no tata lo walaba. Yenzeka nini lento?
Yo, teka. Isayazi kiminyaka.
Okay, kuhlambi ba nanzika xoxa ngokuhlamba iminyaka emingakanani wena no tata ni chatile.
Okay, mhlambi mama wawuneminyaka emingaphi ngoko?
Mne.
Iminyaka yakho yayimingaphi?
Iminyaka yam ngoko yayingaphi na? Yayi-15. Then ndandingumntana.
Unangaphi ngoku wam?
Ngoku ndina 16 nto ngoku.
Okay.
Umama ngakha sichaze le ngokukhula kwakho, ukukhulele phi?
Ukukhula kwam. Ukukhula kwam mna ndikhulele eNgcwazi. Kulo mama. Ndahlala eNgcwazi, ndakhula, ndathini, ndakhula, ndafunda, ndathwalwa. eNgcwazi, kulo mama.
Umama ndisicela angele tabalala ngelo xesha uthwalwayo usichazele uba kwakwenzeka ntoni, like isinike inkcazo nje yayo into yoba kwenzeka njani, like yonke laa nto yayisizeka ngelaxesha uthwalwayo.
Nkosi yam. Kaloku mntanasekhaya, the ndakuthwalwa ngamadongo yamabini, engamadoda amabini. Ndivela phi? Ndivela esikolweni. Ndathi ndawuthwala ngala madoda amabini ndawela umlambo. Hayi, ndandingavela esikolweni. Ndandisemjikelweni ngokuhlwa. Ndathi ndawuthwala ke ngala madoda mabini ndawela umlambo. Lo mlambo lo benisuka kuwo. Ndangena endlini ndahlaliswa ekhukhwini. Ndilile inyembezi kuba loku lo mzi andiwazi. Lo mzi andiwazi. Andithi ndishiye indoda yam endinayo ngqo, eyam indoda ndishiye ngasemva. Ndiza kwenye indoda endingayaziyo itsho into. Ndahlala. Hayi ke kwakusa wathunyelwa umfana. Wathunyelwa ekhaya. Into yokuba seningamfuni. Intombi seningayifuni ilapha emangwevini. Kwavunywa ngekhaya. Ndanxityiswa ilokhwe ezinde, ndanxityiswa ixakatho, ndangumtshakazi ke ngoku apha kulo mzi. The ndakuba ngumtshakazi kulo mzi, abantu basekhaya bahamba bazawutshwapha bazawundicela into yokuba thina maqoqo asinantombi ethwalwayo iye komnye umzi ithwele. Ndibolekene nomntana yeza ke bavuma ke apha. Kanti ndibizelwa ntoni uba manditshate. Baxelelwa ke apha emangwevini abantu basemqoqeni baxele apha emangwevini uba le nto ngisefuna uba mayitshate. Asifuni into okokuba ithwale. yantle ke loo nto ke satshata nale ndoda mna ke phofundisa ekhaya ndisanxibe nto ndinganxibanga ngoku ezalokhwe zimfutshane ndisanxibe lokhwe ezinde ezazeni ibe nezinxitywe phi ndahlala ke ngoku apha yeba uba ndisahleli nangoku umyeni lo wam ke phofu ke yena ke wayethwasa eligqirha wathi oba ligqirha wandifundisa amayeza uba amayeza athi eyi le nto ethile le nto ethile yeba phofu ndisuke nam ekhaya noko ndinobufikifikayo
kokweni kubani wayesenza amayeza
ekhaya yayingudade bawo yayingudade bawo
yayingamayeza manjani anga naniwenza ngama naniyenza futhi uba nincedana apha endlini ugawobhekelisa iinto ezimdaka okanye ngawozikhusela ngamayeza amanjani anga
sasinceda abantu noba umntu uyachuzula umncende umkhandele khona asele umnike iyeza lebhotile uze usele imbotyi ungazityi amasi ungawatyi inyama ungayityi ubana umntu ochuzulayo xa umntu echuzula akayityi inyama eshushu akawatyi amasi inyama funeka tye atye inyama ipholile noba utye ngomso angatyi ngoku bekhulile
ndinomdla mama kule ndawo uthetha ngayo kwesi sigaba soba uye wathwalwa
eke
baphinda bakowentu bazocela
eke
ngelo xesha ke ngoku uzawutshatiswa ngelo xesha usathwelwe apha eli thuba usahleli apha njengomntu ke ngoku ovelela into yobana ebengudabawo wakho ebethwasa
eke
loo nto leyo azange iye kuba na usithi uze unalo ufifona lamayeza
eke
ngelo xesha utshathe nomyeni
eke
akhange ube ne wena akhange ngelo xesha usathwelwe ulapha akhange ube naye ube nengulo oba nayo ngohlobo othathwe ngalo nangempatho oyothi wakuyo ngelo xesha uthwelwe
hayi andibe nangulo andigule mna
like ndikhe ndakuva uba walila 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 kuloo ndlu
yinto yothwalwa
wawuliliswa kukuthwa yinto obuthwelwe
ndithwelwe
ungamazi lo
mntu ndingamazi lo mntu
ke ma ndicela ubuza uba kwakuthatha ixesha elingakanani ukuyamkela loo nto leyo ntobana okay ngoku ndithwelwe ngoku ngilapha ndayamkela loo nto ekubeni nawo sithi ubana ukhona umntu wawuvisisana naye phambi kokuthwala wakazi njani ukukhawulelana nayo loo meko ubana ngoku ukho loo mntu ngokunyalisiyani usiyanze yonke loo nto wayenza njani loo nto kuthatha ixesha elingakanani uyamkela uba ndilapha ngonatsele ndihamba kodwa
kaloku ndayishiya laa mntu ndandinaye andithi awuthethi ngodwa eke ndamyeka tu ndathi nangoku sendisekhaya ndathi ndikuyekile ndendile ngoku hayi noba andinoba yinyanga namntana zendlela
le ngokwexesha xa siza kwixesha elikhoyo ngoku nangendlela wena owathi watshatiswa ngayo ukuthi ube uthwele ucinga into yobana mhlawumbi iye yanegalelo elingakanani kwindlela usapho lwakho olukhulisa ngalo kuba ke ndiyaqonda into yoba mhlawumbi uye wahamba waqhela wangowalapha keli khaya abantwana bakho bona
Ndifuna phela ndibuze mama, uthi umyena kwa wayethwaswa wayethwasa wena wawafundiswa amayeza nguye. Iyenzeka into enjalo, akufuneki kanti nawe uyathwasa, yinto eqhelekileyo umntu afundiswe.
Ikhona into enjalo kodwa ke kumgezange ibe njalo ngoba udaba wam wayethwasa esenza amayeza ndifunda kudaba.
Wena azange ufikelwe kuhlawumbi kuthiwa emaphupheni ngoba abanye abantu besike sathetha nabo bathi xa babefikelwa abantu emaphupheni babaxela ubana that's into kumele uyayenza ngobomi bakho kubona kumele wenze amayeza onceda abantu wena uthatha koyifunda nje
emaphupheni uphupha iyeza ngenkonto uthi uhambukha iyeza elithile emaphupheni hambukha ntoni iyeza elithile uhambeke uyoga elo yeza ude ugqiba ukukha ugalele le nto phaa ufake noma zimbini iintsimbi ezimhlophe.
Okay mkhulu, oyimbuzo zesicinde kwazi njengoba izinto zesixhosa ziba nezithethe zazo kubekho umzekelo xa kutshatwa kukho iingoma zomtshato eziculwayo kukho amabali adibene nemitshato ingaba nakwicala lothwalwa zikhona izinto ezinjengemiculo ezazisingisele kwicala lothwalwa mhlawumbi izithethe ezithile ezisingisele kwicala
lothwala kwicala lothwala ndatshata isixhosa ndawutyiswa masi ndabekwa enkundleni nanga amadoda phambi kwenkundla
umfazi othweleyo mama othweleyo wohlukile kwabafazi bakhoyo bangoku
wohlukile othweleyo othweleyo umfazi wohlukile ongatshatanga
wohlukile njani
ongatshatanga
senzele umfazi otshatileyo but khangathwalwe
uvene nomntu wakhe
uyakuceliwe kokwabo bavana sendithetha wohluke njani
ayakakho mahluko ayaku akakho mahluko
isaxhaphakile into ba umfazi bamakathwalwe
ayisaxhaphakanga ngoku
wena uziva njani ngaloo nto
mna andisakhathali ngoku mna ngoku hayi andisakhathali
songuphopho walapha
sendingupopho walapha sendiyindoda yalapha bafikiseke mna ngoku apha
makhulu ndicela ukwazi like ngokwexesha likhoyo ukhuthaza njani into yothwalwa okanye indlela yokubana izinto zenziwe ngokomtshato wesikhotha kunoba zisenziwa ngesilungu ungakhuthaza uthi zingangcono zenziwe ngohlobo zenzeka ngalo kuni okanye sezilungile ngohlobo zenziwa ngalo
ngokuthi
ewe ingekho nentlonipho yezinto ngoku yohluke njani kunelaa xesha
ayinawulunga kufuneka ngokuba wena ufuna umfazi funeka wenze ngehlobo langoku ungenzi ngelaa hlobo lakudala uthwale umfazi ungenzi endlini ungamtshatanga ungamtyisanga amazi ungamtyisanga amazi umthwale nje hayi ndinomfazi bananga umfazi
soke makhulu kweli cala lo mtshato wesixhosa ubona uhluke njani umtshato wesixhosa nakulo mtshato umhlophe
sithiungophoni
osawubona ingowona ingathi ufanelekile okanye uyawamkela nje nalo mhlophe ngokufanayo
nalo umhlophe uyawamkela nalo wamasi uyawamkela kodwa into ebhetele ke kumke ingathi nala uyamasi ingathi kungathi ungenzi ngalo
mhlophe
ungenzile ngondikele kamhlophe andiba divorce abanqamelo melo kamhlophe
aw babethwele makhulu bagugela
bagugela sawugugela yeba ngamujongela
siyabulela mama ngexesha lakho siyabulela nangencazelo yakho sileke yona kuba ke emaxesheni amaninzi inqabile into yobana udibane okanye uve imbali olu hlobo umntu walo emaxesheni amaninzi ufumanise into yobana iba yinkcazelo uyiva mhlawumbi ebhalwe ngomnye umntu
ibhalwe ngomnye umntu
ngoku xa uyiva ngokwakho uthi ncokola nomntu ngesiganeko ebesenzeke kuye okanye isehlo ebesenzeke kuye iye iyasivudlisa nathi thina sifunda nto kuloo nto leyo
ngoku lo ujongise ngapha uthethe zonke ezinto esiyithetha
ndiyanazo
emkhubisa
thethe yonke le ndithetha
thini
kodwa ke siyabulela
welo
so mkhulu awunawamazwi enkuthazo ke kuthi bantu bathi mhlawumbi unothi hayi make siziqaphele mhlawumbi kweli xesha elikhoyo bakhona abantu abangosisa ababakhona nabafana bakhona nje iziyalo zamazwe ambali ukhothi ebantwana bam ngexesha mna endibonanga ngendlela endibonangayo ngathi ngeniqaphele into enjenayo kweli xesha lethu kemakhulu ukuba siphosakale ukufundiseka
kweli xesha leni bantwana bam bufuneka into yokokuba ubuthethe nentombi navana nentombi phofu ke kuni ke ngoku into ekhoyo kumithisa
sishike nosa
umithisa into ekhoyo kuni uthi ngoku umntana wamithisa umntanam wamithisa umntanam nokukhona umthathayo andithi
ukanye
angathathwa noma namaqasha umntana nam angathathwa ubone enye intombi thatha enye intombi
kulapha ke noza sembokothweni khona ngasoludade
iyo
amakhulu osikhuthaza ngawo onosilumkisa ngawo thina ke sibe nekuba nobana sinokule nawo kuba ke izinto zisenzeka ngohlobo ngathi amazulu
into mani yenze nina abantwana bami thetha anditsho akuyikwecala thetha nomntana mntanamntu nithethe kakuhle uba uthi wena hayi ndiza kuthatha avume nayo intle loo nto kodwa umntana omntu ungamthembisi uba ndiza kuthatha kanti sowubone enye uthathe leya ntombi lo buyithembisile awuthathi ngoku uthathe enye intombi iyona ngozi yakho ke leyo uba loku bundithembisile ubuza ndithatha ngoku uthatha ubhofu
iyona ngozi yakhe
thini ingozi yakhe leyo
Okay.
Ndibanani nento nithethane. Nithethane.
Wena mntu mama uqhala ukuthi uba wenza namayeza. So xa umntu kuhlawumbi udisappointo nyelo xa kuphoxiwe yindoda ayamthatha. Uyakwazi ukunceda umntu onjalo ngamayeza.
Uphoxe indoda?
Mhlawumbi ubana naye laa ndoda ngokumsebenzi wayo, umtshato wayo angasebenzi.
Iyakwazi mos ukumphehla. Iyakwazi ukumphehla. Aye kulaa ntombi ubenithethe noma bini.
Okay. Xa phehla umntu wenza ntoni?
Heyi?
Wenza ntoni?
Ugalele iyeza ebhekileni uphehle. Ubize laa ntombi okanye ubize laa mfana.
Oh, okay.
Uphehle uba mabadibane okanye uyawuqhala
badibane andichithi and you quit. Look at me, Toby. You
are bad. Okay.
I was a little bit of a
So should once wa qala usebenzisa like usebenzisa amayeza uye wapuke because exesheni izindivabantu athi mina ndandikhandela utatami wasweleka utatami ngoku nam ndiyawaphupha
amayeza enze into kwaloku njengoba beyikhandela utatakhe nje ngokuyajika le nto iza kuye yajika ngoku iza kuye Kage into endingayaziyo kukuxilonga yena utate khaya wayexilonga
ngaba ukhona ke kwaba bapha abantwana okwazileyo ukwabelana naye ngesi sakhona sokwazi amayeza
ukhona untondo wam
umntana ohlala naye ekhaya
umntwana usedikeni ngoko No, Mama Babini. Bazuluana, Mamma, bafund this one. Good damn cool.
So am I as has the work looms straight?
Yo! No, Bubanji.
Yeah, no, but I lay.
No, Bubanji. No,
be casings in this tea.
Ha, Dagaba.
Kasichazele Gatsby case okay was zama asithibiza amagama basenze izi cases njani ezimke wa kaphambili uzama ukuzicombulula ngazwini
i case yo rape i case yokuba i case yo
bulala
yobulala
into usho wayikhanda makhulu imbokodo le
into
awudlala Ungathi mama buze bakumnoza ndandibanje.
Koko manje.
Okay. Yo. Yamagaja umantyi nomchuchisi. Babidani. Abe.
Bona bo.
Bona bobi.
Bangaphani.
Baxabani.
Baxabani.
Uliphethe ke lo xesha wena yesa.
Elo xesha uliphethe yesa. Elinye lali. Uwe ngomuntu manje.
Abe zimpahleni.
Abe zimpahleni.
Awuhlafuna usithini.
Awuhlafuni?
From experience.
Sempahleni njani?
Ubasini.
Ithunge lapha from the
qaqa. Manje ukukholo hlobo leni ngaba ucalela impilo. Ngoba namhlanje ukuthi ungakwazi ukunceda umuntu osifuba okanye onezinso okanye nesiphina isigulo mhlawumbe. Sikhona okwazi ukusicala.
Umzimba wakho.
Ne-drop nurse.
Umzimba wakho. Nebeke. Ubumemeke.
I can't even do that.
Yeah,